Buri mwaka tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari, ni umunsi yibukwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo. Kuri inshuro umuhango wo kwizihiza uyu munsi wabimburiwe no gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu kiri Remera mu mujyi wa Kigali, ukomereza mu midugudu yose y'igihugu. Uyu muhango wayobowe na Perezida Paul Kagame, wari uherekejwe n'umufasha we, bunamiye intwari z'igihugu banashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ku gicumbi cy'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali. Kuri iki gicumbi cy'intwari, nta jambo umukuru w'igihugu yahavugiye. Ubutumwa bwe yabunyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, aho yanditse ati: "Mu gihe duhanganye n'ibibazo bifite aho bihuriye n'akarere duherereyemo ndetse n'isi muri rusange, uyu munsi uratwibutsa ubushobozi bwacu bwo guhagarara ku kuri, kurinda igihugu cyacu no kubaka umurage w'iterambere ku badukomokaho n'ababakomokaho. Umunsi mwiza w'intwari." Aho i Remera ku gicumbi cy'intwari hashyinguye gusa imibiri ibiri. Uwa Jenerali Fred Gisa Rwigema washyizwe mu cyiciro cy'intwari z'imanzi, ndetse na Madamu Uwiringiyimana Agathe wabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda ubarizwa mu cyiciro cy'intwari z'imena. Bwana Rwakanikora, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta z'ishimwe, aratubwira impamvu abo babiri gusa aribo bashyinguwe.
Ku gicumbi cy'intwari z'igihugu i Remera hashyinguye intwari ebyiri. Hashyinguye intwari yo mu cyiciro cy'imanzi, Lt Gen Fred Gisa Rwigema, na intwari yo mu cyiciro cy'imena, Uwiringiyimana Agathe. Aha ni ibimenyetso gusa. Ahatari intwari umubiri utarimo hari ikimenyetso bashyiraho indabo, n'izina rye riba rihari ryanditse. Reka dufate urugero: intwari rwa Gasana Misheri, ikimenyetso kirahari Remera.
Muri ibi bihe kuri icyo gicumbi haragaragara amavugururwa agendanye no kubaka inzu nshya ndetse no kwashyira ibindi bikorwa remezo. Bwana Rwaka avuga ko guhera umwaka utaha hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi.
Bitari no ku rwego rw'u Rwanda gusa, hakabungabunga amateka y'intwari ku isi, mu Rwanda no muri Afurika, ariko by'umwihariko hagakora n'igice cyo twakwita nka mize y'intwari z'igihugu. Bazajya bahasura rwose, kandi hazaba no kuhantu ku rwego mpuzamahanga, ntabwo ari ahantu h'abanyarwanda gusa. Niyo mpamvu havuguruwe kugira ngo habe ahantu heza higisha.
Kugeza ubu intwari zibukwa inyinshi ni izitakiriho, usibye icyiciro kirimo abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Abagizwe intwari ni abari mu kigo cy'ishuri mu ijoro ry'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu 1997, ubwo abagizi ba nabi bateraga iki kigo bagasaba abanyeshuri bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu kwivangura bashingiye ku bwoko. Abo banyeshuri barabyanga, maze batandatu muri bo baricwa. Mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko bazakomeza gusigasira ubutwari bw'abaranze. Sindayiheba Fanueli ni umwe mu barokotse ubwicanyi bw'Inyange, ari mu cyiciro cy'intwari z'imena.
Nk'intwari z'igihugu hari umwihariko wo kwitwararika. Icya mbere utwo twakoze nk'intwari zikiriho, twashyizeho ishyirahamwe riduhuza kugira ngo tujye dukeburana, tujye twibukiranya ko dufitanye igihango n'u Rwanda n'Abanyarwanda. Tugira igihe cyo guhura rero tukibukiranya bya bihe byacu by'ubuto, tuvuga ngo oya kwivangura, dushyira ubunyarwanda imbere.
Bwana Rwakanikora, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta z'ishimwe, avuga ko watatira igihango mu ntwari 39 zikiriho yakwamburwa ubwo butwari.
Uyu munsi dufite intwari zikiriho izaho zari abanyeshuri b'Inyange 39. Abo 39 bariho, ntabwo rero turabona impamvu yatuma n'imwe itugaragariza ko bitwara nabi. Ariko biramutse bibaye, kuko ari abantu, aramutse akoze amakosa atuma ashobora kuva mu cyiciro cy'intwari z'igihugu, arongera agakorwa ubushakashatsi bwimbitse cyane, bwimbitse ku buryo tureba niba koko amakosa amuvugwaho ariyo. Yabayeyo cyangwa bikagaragara ko kuko yakoze ayo makosa, urwego rwamushyize mu ntwari z'igihugu rushobora kumukura muri urwo rwego. Nanone
intwari z'u Rwanda zigabanijemo ibyiciro bitatu nk'uko bitubikesha urwego rw'igihugu rushinzwe intwari, imidari n'impeta by'ishimwe. Muri ibi byiciro hagaragaramo icyiciro cy'imanzi, dusangamo abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira igihugu. Hashyirwamo intwari zitakiriho, harimo umusirikare utazwi izina uhagarariye abandi na Jenerali Fred Gisa Rwigema. Hari kandi icyiciro cy'imena, muri iki cyo dusangamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa uyu wategetse u Rwanda kuva mu 1931 kugeza mu 1959 indi ntwari iri muri iki cyiciro cy'imenanirwa Gasana Michel wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu aba n'umunyamabanga w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa indi ntwari dusanga muri iki cyiciro ni Uwiringiye Imana Agata wabaye ministre w'intebe wa mbere w'umugore kuva mu 1993 kugeza mu 1994 yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi indi ntwari igaragara muri iki cyiciro cy'imena ni Niyitegeka Felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha kurera gucunga umutungo no gufasha abatishoboye muri iki cyiciro kandi ni naho hagaragara abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange riri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba icyiciro cya nyuma ni cy'intwari z'ingenzi kugeza ubu urwego rushinzwe intwari z'igihugu rutangaza ko muri iki cyiciro intwari zashyizwemo zitaramenyekana ni ku nshuro ya 29 u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu aho kuri iyi nshuro ifite insanganyamatsiko igira iti ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali.